Baby, zunga tino sbambi sani. Baby, I love you, man, but I don't understand me. When you can't understand it, chummy zapo. I don't wanna lie, and I need pretending. Sana sitting there, go tanda, and the egg tea. Baby, I love you, man, but I don't understand me. When you can't understand it, chummy zapo. I don't wanna lie, and I need pretending. Sana sitting there, go tanda, and the egg tea. Who's all zonk, it's chummy zapo. God, one can't try it now. Kuzo zonke chome zakhe kodwa nkhetha yena. Kuzo zonke chome zakhe kodwa nkhetha yena. Kuzo zonke chome zakhe kodwa nkhetha yena. Longana nkhetha yena. Oh nkhetha yena. Longana nkhetha yena. Oh nkhetha yena. Kuzo zonke chome zakhe kodwa nkhetha yena. Kuzo zonke chomi zakho kodwa nkhetha wena. Ewe nguye lo. Ewe nguye lo. Nguye lo osisithandwa sam. Nguye lo osenhlizweni yam. Fune uzibuze kutheni nihamba nawe. Iza kuma baby uzobona usipho wenza.
Kuzo zonke chome zakhe kodwa nkhetha yena. 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 Oh nkhetha yena. Longana nkhetha yena. Oh nkhetha yena.
Ndandihlala ndibuka indlela akhula ngayo indenzela nesathu sompupha. Wayemhle yedwa elalini imbekho intombeko yaba sisinyanzelo sobanjuli jacu indoda izame imonyule phakathi kwetshomi zakhe umababa. Ikhetha intombi enobambo lweking ndimenze my queen. Yes of course I choose her. Ngekho nobuhle njengaye. You can see a smile. Represent all these girls in this world. Kuyaba yinext obhuta baphinboxela ngemessage egcwele isentence. Baphendula ndingelithi ndobhandi ntela for yena. I-life sentence ndingene ndiphume ejele for yena. Kuba ndikhethe yena uyubambo uyisizathu soba ndihlale ngcungile. Uyowenza show ukuba ndilale ndilambile. Uyunobangela ndikhethe yena phakathi kwetshomi zakhe. Kum ungamathe ndilimimi sonxa sidibene singamathe nolwimi.
Kuzo zonke itshomi zakhe kodwa ndikhetha yena. Kuzo zonke itshomi zakhe kodwa ndikhetha yena. Kuzo zonke itshomi zakhe kodwa ndikhetha yena. Kuzo zonke chomi zakhe kodwa nkhetha yena. Longana nkhetha yena. Oh nkhetha yena. Longana nkhetha yena. Oh nkhetha yena. Kuzo zonke chomi zakhe kodwa nkhetha yena.